by the name of, he goes by the name of Brangizo, the master. And this is fire, Chate.
Bafusa akaliko, jizo aliko ngati angote. Kambiri nika apesika high, even tia wizon semanik. Nidete indisa kichitik. Mepi nika mini movie life, yanga kala chic. I like this part, langa vambo shiva. Ambuye ni pemba kublowa, niskopula mativa. My lines very dark, yamba mashoka maliva. The rap guest, haba fake ni ganiza. Ever fly but hot monga blazer. My rap ni mangamba, kaleza monga leza. Vilimba ni mafiriza, monga mejaleza. Baka vishanga ni mafinyula, miningi njine leza. Ugea mna katapira, monga ni dazi na vinguwala. Ine na siri za resi, befe kumbuyo baka diara. Nifuna panga mahafu, ngati nipine ni pemba hala. Nibaya boyena ni dunya, bena nganyu wa mvira mambala. I do this for my nigga mapagaza. Nifuna panga impaya ndeva wanipasa manza. I'm winning. Nifuna panga panga. Nifuna panga panga ndeva kupanga pama wakanga. Wakonde flow but the skill ni atao. No rest na matola atepao. I killed them all, sorry na panga foul. Hip hop can't leave me, tina panga vow. Nikwila ni sabit munga step up a paper. Bangi na foga ndeva wama tepa. Rap content, yabo ima tepa. Same lane na vasales, yeah live left with. Ifo, wavisi wafake. Leka ntunye mbi wanga sake. Spadi maonja leka ni wafake. Same shot na segai. Kareza swanga gade. Nika niko, paka nifike kulaza. Paka nivirega kasi, paka kamba jizo o matilasa. Paka wakambi wakola, kuchila chusu, chili pa gaza. Paka nisie kumaki, munga nizina, yene mulaza. Basa ni manja, wasa ni katia. Basa ni mbata, nifuna pruva, wasa ni patia. I love more, monga eti mafia. You got live long, makelele wanipanga. Prizo, Venezuela na Dennis, New Zealand ni Mudeliri ni Vea Kamba.
Aga ibera nga garipi mnduwa.
It's Brangizo yo, yeah. Jemude, Papote, yeah, yeah. Zek Dizzy yo, yeah. V, the Beast, Jay Nizzy, Terry Naha, yeah.
And I was that.